femmes du Mali.
Oɗo soifa mo nanton o yo mo rewɓe golloɓe les arnier kiniɓe pompe ndiyam moɓe nawtorto yarnude nokkuji ɗi. Wakkati joni o ɗum laatiki tiɗalla jaati, goto foof waɗan boɗe muɗum yalla ne heɓa siyongaji yogaji ndiyam yarnude leɗɗe muɗum. Soni min keɓai ndiyam yama mi mursa kala ko min jogui. Ɗum woni ko mimsiti koni Mamouna Diallo hoorejo rewɓe golloɓe zarnie ɓe.
Meɗen yiɗi gollude ga lafi dia ana torre amen sanne. Pompe goto tomma jogui o pompe de heɗeta amen samoji men immoton wakkati 4h beete saabe tewde Diane yalla mi heɓama yippa e gueso amin ngu. Ɗum ndu yo torra mawɗo janku meɓata le ñolama heɗeta guesa amen lemeteɗe. Meɗe tampi sanne kulleji amen remaɗe fou ana wonde e wadde saabe lafi Diane. Ɗum woni torra woni ka amen ka hande
les kiriduji min goni denno golle guesa tan latto sababu min hunta hajuji amen kamine metata kade wiide tiɗala keɓal ndiyam na jaɓɓa latade sababu min gotta fi oɗo golle o. Ɗum woni ko ɓeydi wiide hoorejo ɓeɗo rewɓe kamba ɗum ɗum e muna woytiki lamukoɓe fabade ɓe.
Non meɗa wawi heɓde noon Diane mais welleton sanne saabu den ɗo faabuto amen mi heɓa hunde mais wawamen nafa hoore amen mi nafa badde amen. Meɗen lema salati jaaba tamatije ka e ko wawi yettade bedere fo en nanan muɗum.
Andon ɗiɗo nokkuji moƴƴinaɗi fa gasi ɗi rewɓeɓe naftorto wadde sarnier na ɓuuri taruji joyyi. Waɗi oɗo faaba e wi hoorejo o yo ONG ngaji yogaji kinniɗi haygol hakkeji rewɓe e kañe dun kabaru keɓe mabɓe. Ɗum ɗo timminta yewtere meɗen rewɓe Mali hande. On jarama heɗade yo en ji yontere warore faddinden min duwonto rewɓe Mali ɓe fuf yo hitande heere latanon en fuf jaam.